Kankuta shembe bipata unela Pandu yi wola saka mano chila banda vashala Limbini wele sa wandi wachibili bampela Echonde kula yoku vanove wempaka fye kumpela Lelo kankuta shembe
Aye, ye mama
Nati kankuta shembe
Ula saka mano chila banda vashala
Kankuta shembe
Aye
Sumina ni wewe kafye vampela Echwa ndekula yoku wano vene mpaka fye kumpela Okete timbe penshi kushonzene ya wenda totela Palili palo mwanjimini kila mushila
Chi!
Nakumbute mawajite kulomba sobe kansela
Asobole kansela
Inende foya mbete nanti wala winende sokela Pandu wanafti usateshe lebe pani wabia Kupuma kwe suku sante Kwefe weka na konkela Chelo kankuta she
Aye, ye mama
Nati kankuta she
Kula saka mano chila bambia vashala
Kankuta she
Aye, ye mama
Echonde kula yoku wanove wempaka fye kumpela Lelo kankuta she
Aye, ye mama
Nati kankuta she
Kula saka mano Chila bambia vashala
Lelo kankuta she
Aye, ye mama
Echonde kula yoku wanove wempaka fye kumpela
Chi!
Oke nebo nshisaka mana nangu valu kwa bantalama Necho nshisaka mani na nicho bebe iwala mpalama Ase twende, atwende maybe game Ani twende unipeleke kwenu
Asa twende unipeleke wewe
Nyumbani kwenu
Mimi nasema unipeleke baby
Unipeleke nyumbani kwenu
Aha, unipeleke baby
Unipeleke nyumbani kwenu
Nikawaone, nikawaone Ajemeke zangu
Nati unipeleke baby
Unipeleke nyumbani kwenu
Mimi nasema unipeleke baby
Unipeleke
Unipeleke baby
Unipeleke nyumbani kwenu
Nikawaone Ajemeke zangu
Okay na mimi nasema kupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Aha, nikupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Aha, nikupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Ukawajue
Ukawajue na ndugu zangu
Asa nikupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Mimi nasema kupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Asa nataka kupeleke baby
Kupeleke nyumbani kwenu
Ukawajue
Ukawajue na ndugu zangu
Chi!
This love is beautiful Cause I never met someone like you The way you make me feel The way you smile The way I feel when I, whenever I see you Wembezi wangu mungu akubariki wewe I love you
No, Knock Off Music Entertainment